boy.
Yeah. Twende.
Girl, your cute little kitty. Inacheza juu ya miti. In this time and place, while I'm in a ona iko fiti. Cause I'm a patient man, I will never be greedy. Life ni pole pole, waharaka afiki.
Wow, 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 wow. Girl, you got the kind that I prefer. Let me put my fingers down in your far. You got the feisty on your paw. Nime check your feature now, na end of far. Man, kiss style on my banana. Set it up, me cock me gun. Ikifika game tunafana na. Nikama Moshia Canada.
Walai, zengine nona red, zengine nona white. Zime nice baby, wewe nona gani. Zime shika namna gani, oh yeah. Nimeguza ya left, ama unanyonya right. Zime nice baby, wewe nona gani. Nikushike namna gani.
Oh, juu, zawadi, zawadi. Zawadi yangu ni miti miti ai.
Zawadi, zawadi, zawadi yangu ni kiri kiri.
Baby, zawadi, zawadi, zawadi yangu ni miti miti ai.
Zawadi, zawadi, zawadi yangu ni kiri kiri.
Ai, zawadi, zawadi, zawadi ulini gifty gifty. Zawadi napewa tani kikuwa chipsy. Mikukata, mikata indo iwe vipi. We benso, ai, siuna nino. Vitu unanipea ndo, zinanisho, ati zinanisho. Ukishika nipo, ah, hapo wapo, yani hapo wapo ah. One day you kuja na chest pair. And down there come kaume ninyolea. Beba spare in case you want share. Saruna moda wote wako right there.
Ati unaona nini, mimi nikicheki na kuona wewe tu. Unanipeleka kusini. Hata nasikia nianze kuzingi tu.
Walai, zengine nona red, zengine nona white. Zime nice baby, wewe nona gani. Zime shika namna gani, oh yeah. Nimeguza ya left, ama unanyonya right. Zime nice baby, wewe nona gani. Nikushike namna gani.
Oh, juu, zawadi, zawadi. Zawadi yangu ni miti miti, ai.
Zawadi.
Zawadi, zawadi, zawadi yangu ni miti miti, ai.